kasala o mukama kokosinza nasala o mukama nawelizanga kwe nyimusa etobozo kukulumiza mubulamu bwange mukama tale kitibwa emikwano kijja tela nijigenda abazadde bandeka nga nkuze si yalisuubira bingi mu nze nemaliriza nga sibikoze kubanga sinzi hatukiriza wakati mu mbeere yo buli omu nga njabulidde wanyaniriza mukama ow'ekisa singeseka mukama wansangula amaziga nga leero mpulira endagaano yange nasalawo mukama kukusinza nasalawo mukama nawelizanga kwe nyimusa eddoboozo kukulumiza mubulamu bwange mukama tale ekitiibwa mutima gwange guna kunonyeza kwegayiridde ne mukukyama okuleka bye walagira nterese ekigambo kyo mu mutima gwange neme okwonoona mu maaso go n'omutima gwange guna kunonyeza wegayiridde ne mukukyama okuleka bye walagira nterese ekigambo kyo mu mutima gwange neme okwonoona mu maaso go nasalawo yawe nasalawo mukama kukusinza nasalawo sebo nasalawo mukama nawelizanga ne nyumba yange musa etata kukulumiza yesu wange twala twala shindire bujaka tayara mashikidribo mukama kukusinza mukwano gwange nasalawo mukama nawelizanga kwe yesu wekisa musa edoboozo kukulumiza tata tata bulamu bwange mukama tale ekitiibwa munyenye yenkya olukama ya yuda nasalawo mulangira omukulu wakati mu bisomoza yesu wange tata tata ku mulimu nyekoleleyo tata ebizibu nga binyize nayimusa eddoboozi lyange gyoli yawe yawe Jehova Shama Jehova Shalom Jehova Nisi Jehova Shama Mukama nawelizanga kwe Katondo mwesigwa Musa edoboozo kukulumiza Tata muvubuka bwange
Mukama tale ekitiibwa
Tala tala